Mani Barindi.
Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri w'eshatu radio yacu voa.com muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gice cya mbere cy'ikiganiro duheruka ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi twari muri Zambia na Malawi turebera hamwe ingaruka z'icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere y'itariki 31 z'ukwa 12 mu 1998 muri ibyo bihugu. Hashize imyaka ikaba kabi 10 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi na Leta y'u Rwanda byemeje gahunda iyo kurangiza ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze mbere y'icyo gihe. Bashingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye bityo ibyateye uko guhunga bikaba byararangiye. Nubwo hari abatari bake batahutse abandi baracyari mu buhungiro kubera impamvu zitandukanye. Muri iki kiganiro rero turanyarukira muri Mozambique no muri Zimbabwe naho hari impunzi z'Abanyarwanda. Uretse ingaruka zatiwe na kiriya cyemezo ku mpunzi turareba n'izituruka ku mihindagurikire y'amategeko n'ubutegetsi muri ibi bihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga hagati yabyo n'u Rwanda muri iyi myaka ishize. Iharane muri Zimbabwe ndi kumwe na Maitre Henri Paul Ngabire munyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Maitre Henri Paul Ngabire ikaza mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze kuntu Amerika n'abakurikira n'abazatumva icyo kiganiro.
Turi kumwe kandi na Bwana Cleophas Habiyaremye umuyobozi w'impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Mozambique. Bwana Habiyaremye ikaze ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri sanga.
Murakoze mutagomwa kuba mwahisemo ko mu Mozambique.
Nari maze rero kuvuga ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho haruguru hariya ndagira ngo duhere inyuma gato duhere aho ngaho muri Mozambique. Bwana Habiyaremye, ingaruka icyo cyemezo cyagize ku mpunzi z'Abanyarwanda duhere icyo gihe.
Icyemezo bamaze kuvuga ko kiryajyaho cyateye ubwoba mu nyinshi z'Abanyarwanda. Ubwoba bawugize kubera yuko icyo bahunze cyari kitararangira. Kandi noneho bakibaza ukuntu u Rwanda ubutegetsi bwa FPS ari nabwo bahunze ariko buhinduke bajya kuvuga ngo icyo abantu bahunze cyararangiye. Noneho HCR nayo ikora ikosa ryo kumva uwo bahunze ntiryo kumva uwamuhunze icyo abitekerezaho. Ariko rero icyaje gusha wenda navuga ku muzo muri Mozambique ni uko kugeza ubu ngubu tuvugana icyo cyemezo muri Mozambique kitashyirwa mu bikorwa.
Ni ukuvuga ko cyaremejwe cyemezwa na Leta y'u Rwanda cyemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ariko bigeze kuri leta ya Mozambique ntiyumvikana nabo.
Bamubaga ko mu myanzuro bafashe ko igihugu ari kizafata umwanzuro wa nyuma. Umwanzuro wa nyuma Mozambique yafashe ni uko yo yagumishijeho ubuhungiro ku mpunzi z'Abanyarwanda kuko ngeza ko yemezaga neza ko ibyo bahunze bitararangira. Kandi impamvu wenda nakongeraho ni uko n'ubu ngubu abantu bakomeje guhunga ari benshi mu Rwanda. Ni ukuvuga ko amashami ashinzwe kwakira impunzi cyangwa gukurikirana imibereho y'impunzi muri Mozambique yakomeje kwakira impunzi nyinshi zivuye mu Rwanda. Ubwo rero wibaza ukuntu wavuga ngo icyo Abanyarwanda bahunze cyarangiye kandi n'abandi bakiri guhunga.
Ubiri n'amahire uri umuyobozi w'impunzi aho ngaho muri Mozambique ugeze uti na n'ubu ngubu hari Abanyarwanda batari bake bahunga u Rwanda, ni ku mpamvu za politiki cyangwa n'abimukira basanzwe bishakira imibereho?
Ni impamvu z'umutekano, ubwo ni ukuba nyine ni impamvu za politiki. Kuko Abanyarwanda benshi bahunga mu Rwanda, umutekano wabo ni mukeya, baratotezwa, baricwa, noneho bakabona ko ubashije kubona uko agenda. Nkeka ko ndetse n'ubu ngubu hari abandi bakiri mu Rwanda kubera ko babuze aho banyura, babonye inzira banyuramo bahunga ari benshi.
Tujye muri Zimbabwe, uko byari bimeze duhereye icyo gihe Maitre Ngabire?
Nk'uko byari byatangajwe n'umuryango w'abibumbye amaze kumvikana na Leta y'u Rwanda, bari bafashe icyemezo cy'uko impunzi z'Abanyarwanda zagombye gutaha, kuko bari batekereje ko bamaze kumvikana na Leta y'u Rwanda ko nta cyatuma izo mpunzi zidataha. Ariko mbibutse ko icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi n'ubundi kiba gisanzwe kiri mu mategeko mpuzamahanga, nk'itegeko rigenga impunzi ryo muri 1951 cyangwa itegeko rigenga impunzi ryo muri Afurika ryo mu 1969. Kuko mu ngingo zabo bavuga ko umuntu ashobora kureka ubuhunzi, ashobora gutaka impunzi kubera ko icyatumye ahunga cyavuyeho. Ibyo biri muri izo konvansiyo ebyiri, kandi Zimbabwe kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika cyagiye bizisi. Ariko nk'uko wabivuze, muri icyo cyemezo gifatwa ntabwo Zimbabwe yahise igishyira mu bikorwa. Singa urebye mu nama zagiye zibera Geneve cyangwa mu byemezo byafatwa n'i Geneve, nibwo baje noneho gutanga icyemezo kiri specific kivuga abagombye gukurirwaho ubuhunzi, kubera ko cyari cyateje ibibazo cyane ko bavuga ko Abanyarwanda bose bagomba gutaha kubera ko ntacyo bahunze kigihari. Ariko ibihugu byinshi bya Afurika birimo na Zimbabwe bikagumya bivuga ko biri kwakira izindi mpunzi z'Abanyarwanda ziva mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibibazo byari bihari. Noneho kubera izo mpamvu, icyo gihe nibwo umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cy'uko impunzi zagombye gukurirwaho iyo stati y'ubuhunzi ari impunzi zahunze kuva muri 1959 kugeza muri 1998. Noneho ibyo byahise bituma impunzi zahunze mu 1998 kuzamura kugeza n'uyu munsi zitarebwa n'icyo cyemezo. Ubwo rero muri make Zimbabwe uko yabigenje, hano muri Zimbabwe habanje kuba uruzinduko rwa minisitiri ushinzwe impunzi, yaje muri Zimbabwe hanyuma ajyanwa no mu nkambi y'impunzi, hanyuma akorana n'inama n'impunzi. Inama yabereyemo impaka ndende cyane, impunzi zimubaza ibibazo zinamwereka yenda ibimenyetso byakekaga ko zerekana ko muri make ibyo yavugaga yenda batabyemera. Hanyuma izo mpaka zaje kurangizwa n'uko Leta ya Zimbabwe yavuze iti noneho hagiyeho komite y'impunzi, bazitoranyamo impunzi zizajya mu Rwanda zikajya kureba uko bimeze, zikagaruka, zamara kugaruka zikabwira abandi ko ibintu byagenze neza, hanyuma abo bandi nabo bakumva bataha.
Ubwo mu minisitiri yarazanywe no kugira ngo ababwire basubire mu Rwanda muri rusange, kugira ngo arebe ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa aho muri Zimbabwe.
Muri make yaraje kugerageza kubwira impunzi ko zataha zose.
Yego.
Ariko anababwira ko yaje mu 2011, icyo gihe anababwiraga ko hari icyemezo kizabafatirwa cy'uko bazakorwaho stati y'ubuhunzi. Ubwo rero nibwo Leta ya Zimbabwe yavuze iti izo mpaka twe ntitwazishobora, ntabwo turi mu Rwanda, mwebwe mwazohereje abantu bakajya kureba uko bimeze, bakagaruka bagatanga ripoti, hanyuma iyo ripoti yaba noneho tukayigenderaho dushishikariza n'izindi mpunzi gutaha. Iyo komite yagiyeho, hanyuma hari abantu bagiye mu Rwanda bagarutse. Amakuru mfite ni uko ripoti batanze yari so adverse, donc muri make ntabwo yatangaga icyizere cyo gutaha, ku buryo icyo cyemezo cyo kuvuga ngo bagomba gushishikariza izindi mpunzi gutaha Zimbabwe yashoshe naho ikihorera, irabyihorera. Hanyuma mu 2012 ariko Zimbabwe icyo gihe yafashe icyemezo cy'uko kubera ko muri iki gihugu kugira ngo ubone ubuhungiro ugomba gukora ugomba kubazwa ibyo bita interview ni n'ababishinzwe buri muntu abona stati y'ubuhunzi biturutse ku byo yavuze not kubera ko yageze mu gihugu yafashe icyemezo cy'uko abantu bagomba gusubirishwamo abo bose baregwaga n'icyo cyemezo n'ubwo abantu bahunze kuva muri 59 kugeza mu 1998 bagombaga kongera gukoreshwa interview cyangwa se kubazwa bakareba koko niba icyo bahunze cyaba kigihari cyangwa niba cyararangiye ibyo byarabaye abantu barahamagawe bajya gukora ayo mabazwa bararangiza bamaze kurangiza harimo abo Zimbabwe yaje gutangaza ko babone impamvu batanga zo kuguma muri Zimbabwe zitacyumvikana ariko abenshi bagiye gukora iryo bazwa Zimbabwe yasanze impamvu bafite zumvikana nuko irabareka bagumana stati z'ubuhunzi abo ngabo muri bake basigaye ubwo bari basigaye bafite uburenganzira bujyananye n'iby'amategeko ateganya muri Zimbabwe bwo kujurira icyo cyemezo kugezana n'ubu uretse mu byumweru bibiri bishize nta muntu n'umwe w'umunyarwanda wari wagakuwe muri Zimbabwe kubera ko bavuze ko agomba gutaha mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bishize nibwo hari umuryango umwe wagomba gukurwa muri Zimbabwe ariko impamvu ntabwo zari uko bari barakuweho stati y'ubuhunzi harimo izindi mpamvu zijyanye n'umutekano w'igihugu cya Zimbabwe n'izindi mpamvu zijyanye no kuvanga iby'ubuhunzi no gukorera guverinoma y'u Rwanda ariko kugeza ubu muri Zimbabwe nta muntu n'umwe uravuga ngo birukanye ngo kubera ko cyangwa ngo bamusubize mu Rwanda cyangwa bamubwire ko adashobora kubona atagifite uburenganzira bwo kuba muri Zimbabwe nubwo mu mategeko baba bavuga ko nta mpamvu agifite zo kuba muri iki gihugu muri make ubwo nuko bimeze izo mpunzi ziri mu cyaragati ziri hano ntabwo zigeze zirukanwa ariko nanone ntabwo zikibarwa urebye nk'impunzi hano muri Zimbabwe muri make nuko bimeze
dusubire muri Mozambique bwana Habiyaremye wumvise ko hari abantu baje kubwira impunzi hariya muri Zimbabwe bati nimugende mujye mu Rwanda nyabona murebe umutekano waragarutse ibintu bimeze neza mwebwe aho muri Mozambique iyo gahunda ya genda urebe uze uvuge ntabwo yigeze hagera
bo mu minsi hano muri Mozambique yageze mu mwaka w'2011 ndetse bamujyana mu nkambi y'impunzi iba i Nampula uko mugenzi wanjye yageze muri Zimbabwe abantu inama n'impunzi z'abanyarwanda ariko ku bibazo bamubajije nyine ibyo bitanye n'icyo bahunze n'uko se u Rwanda rwa rubisa ko ibibazo byarangiye ntabwo yabashije kubisubiza ubu rero bamubwiye ko atashoboye kubisubiza yagiye muri make adashoboye kumvisha abanyarwanda ko icyo bahunze cyarangiye ahubwo nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze yabumvisaga ko niba badasase ku neza hari ibyemezo bizabasase ngo nyoko babana ubuhungiro iyo gahunda yo kuvuga ngo bajye kureba uko bimeze ntabwo hano muri Mozambique habaye kandi nkeka nyine ko impamvu itabaye nuko bakomezaga kubona n'izindi mpunzi ziri kuhunga wabona abantu bahunga ujye ubwira ngo abandi bakubwira ko icyo bahunze kigihari none ubundi mugende mujye kureba ko ari bizima kandi nyine ubwacyo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko niba abantu bakiri guhunga n'abari aho ngaho bakubwira ko icyo bahunze kitarangiye kandi ndagira ngo nkubwire ko u Rwanda ni igihugu cyacu amakuru yo mu Rwanda turakurikirana tuzi neza ko bahunze bigihari ibyo bavuga ni ibya politike ni twebwe twahunze tuzi icyo twahunze tuzi n'abo twahunze nitubona ko byarangiye amutuza gukunda igihugu cyacu tuzateraho ngo ishuri riteze dutaha
Maitre Ingabire wari uvuze uti nyuma rero bimaze kugenda gutyo bamwe bahawe ubuhunzi abandi baguma aho ngaho nta icyo cyemezo nta n'umwe cyari cyagakozeho nta kintu byahinduye muri rusange ku mibereho y'impunzi cyangwa uburenganzira umuntu agenerwa ku buryo bugaragara
hari ingaruka ziba zikomeye kubera ko iyo uri impunzi ukurikije amategeko nka hano muri Zimbabwe icyo bita refugee act igenga impunzi hari ibyo umuntu bigenewe impunzi bigomba kubona ibyangombwa birimo icyangombwa cy'indangamuntu birimo ibyangombwa bishobora gutuma birth certificate nk'umwana avutse birimo n'ubundi bufasha bwinshi cyane bushobora kuba buriho ugasanga nk'abantu bakuriweho icyo cyemezo bashyiriweho icyo cyemezo cy'uko bagomba gutaha ibyangombwa byabo iyo birangiye bigorana kugira ngo bashobore kuba babyongera kubera ko ibyangombwa by'ubuhunzi muri iki gihugu birarangira hari bimara imyaka ibiri hari n'ibindi by'amezi atandatu ugasanga izo serivisi batazifite ugasanga abashobora kuba bafite nk'abana biga za primaire cyangwa secondaire bagiye gukora ibizamini bya leta kubera ko umwana aba akeneye kubona indangamuntu, ugasanga bishobora kumugora gukora icyo kizamini kubera ko umwana adashobora kubona iyo ndangamuntu kubera ko adashobora kuyibona. Ibyo rero ni ibintu bishobora kugira ingaruka nini cyane, ugasanga n'ushobora gushaka yenda nk'umuntu ushaka gushaka umugore cyangwa umugore umukobwa ushaka gushaka umugabo wendi wabo barebwa n'icyo cyemezo, nabwo bishobora kumugora kujya gusezerana mu rukiko byerekeye n'amategeko kubera ko basaba ko ugomba kuba ufite indangamuntu kandi ukaba ufite icyemezo cy'uko utigeze ushaka. Muri make rero birabangamye muri ubwo buryo kubera ko ibyangombwa buri mpunzi yindi bifite nyine uwo nguwo aba atabifite, ku buryo haramutse habaye nka za operation ziriya zo gushaka abantu babaye hano batabayeho mu rwego rw'amategeko kuko itegeko rigenga impunzi hano rivuga ko iyo bagukureho ubuhungiro uba ufite iminsi 90 kuba muri iki gihugu, iminsi 90 rero iramutse irangiye ubwo ni ukuvuga ko muri make uba uri mu cyaragati. Nubwo guverinoma ya hano itaba ifata ibyemezo byo kwimplementing ibintu muri act, ariko urumva biba bifite ingaruka zikomeye cyane kuri abo bantu baba bari mu cyaragati muri make.
Uburenganzira bw'impunzi aho muri Mozambique bwana Habiyaremye,
uburenganzira bw'impunzi hano muri Mozambique kugeza ubu bukakorwa kubera ko ibyo mugenzanyo muri Zimbabwe kuvuze nta muntu n'umwe yigeze abandiraho icyemezo bagize bakora icyemezo cyo kubimunzi ibyangombwa biraboneka kandi bameze ni ukuvuga ngo ibyo uburenganzira buduha impunzi yose irabubona. Igeze muri Mozambique ukabasha kwandika nk'impunzi uba ufite uburenganzira bwose busesi bwo kuba muri Mozambique, ukajya abana bakiga, ukajya kwa muganga ukavurwa, waba uvuye kugira icyo ukora ukagikora. Muri make navuga ko uburenganzira bw'impunzi muri Mozambique kugeza ubu ngubu bubahirizwaga.
Tujye ku bijyanye n'amategeko ahindagurika mu bihugu bitandukanye bikunda kuvugurura amategeko, rimwe na rimwe itegeko runaka ugasanga riravuguruwe hongeye mwibi hakuye mwibi. Maitre Ngabire Bire n'amahire, wowe uri umunyamategeko, n'ayahe mategeko yavuguruwe aho muri Zimbabwe bikagira ingaruka by'umwihariko ku mpunzi z'Abanyarwanda?
Urebye amategeko yo muri Zimbabwe menshi ntiyavuguruwe, ariko iryo twavuga ni itegeko nshinga ryavuguruwe mu 2012 hanyuma rikaza gutorwa mu 2013. Iryo tegeko nshinga muri make ryashushe nk'aho rigira icyo ritanga ingaruka nziza ku mpunzi kubera ko iryo tegeko ryashyizemo ingingo yivuga ko umwana wese uvutse ku Muzimbabwe umwe aba umuzimbabwe ashobora kubona ibyangombwa bya Zimbabwe. Ibyo bitandukanye na kera ko umwana washobora kuvuka tuvuge ku muntu w'impunzi washakanye n'umuzimbabwe atashobora kuba umuzimbabwe. Icyo gitegeko rero ryatumye nk'abanyarwanda bari hano b'impunzi bashobora kuba barashakanye n'abazimbabwe, ryatumye abana babo otomatikoma baba abazimbabwe badakeneye kugumya kwandika ku mpunzi, bashobora guhita baba abazimbabwe bagafata ibyangombwa bitewe n'uko wenda ise ari umuzimbabwe cyangwa se nyina akaba ari umuzimbabwe. Ikindi noneho gihari ni uko iryo tegeko nanone mu ngingo 38 rivuga ko umuntu abona ubwenegihugu, ubu ngubu hari icyo bita debate ihari kubera ko iryo tegeko rivuga ko umuntu umaze imyaka irenga 10 ari muri Zimbabwe ashobora kwaka ubwenegihugu bwa Zimbabwe. Ubu ngubu hari debate iri hano ikiri mu banyamategeko nkeka ko Mr. Andy Shaw kuzajya mu rukiko, bashaka kuvuga bati n'impunzi maze hano imyaka irenga 10 ishobora kwaka ubwenegihugu bwa Zimbabwe, ariko ibyo ntibyari byemezwa kubera ko n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zimbabwe zigitsimbaraye zikivuga ko iyo uri impunzi iryo tegeko ridashobora kugukavaringa uguma uri impunzi. Ariko iryo tegeko ryatumye muri make hari ibintu byinshi bihinduka ku mpunzi. Ikindi kiyongereho ni uko itegeko rigenga impunzi rya hano riha minisitiri w'impunzi uburenganzira bwo gutanga bwo gutora ahantu ariho hose bakavuga ko ari impunzi zigomba kuba. Iryo tegeko rero noneho urebye mbere ntabwo bakundaga kubireba cyane cyane ko muri Zimbabwe buriya hari impunzi nke cyane buriya ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika. Zimbabwe ndumva ifite impunzi zitageze ku 20,000, izo 20,000 11,000 inama impunzi z'abantu bava muri Congo Democratic Republic of Congo, hanyuma abanyarwanda banditse nk'impunzi nk'uko ari abanyarwanda ndakeka ko batagera no muri 500 cyangwa 600, hanyuma muri ino minsi nibwo hiyongereho abamozambike kubera ibibazo byabo byabagize muri ntara ya Cabo Delgado
kubera ibibazo by'iterabwoba byari bihari ari impunzi zirenga 2007 abandi na abandi bakiye mu bihugu nka za Somalia, Ethiopia, Zimbabwe. Rero kubera ko yari ifite impunzi nkeya ntabwo urebye bashyiraga imbaraga mu mateka agenda impunzi, ariko kubera ko izo mpunzi zari zimaze kuba nyinshi numva abantu 2020 nibwo mu minsi ishize nibwo inzego zose zishinzwe abinjira n'abasohoka na minisiteri ishinzwe na komisiyo ishinzwe iby'impunzi bavugaga ko impunzi zigomba kuba mu nkambi zikava mu nkambi ariko zifite uburenganzira. Ariko General Roma urebye iryo tegeko ntabwo bakunze kureba cyane, kereka iyo hagize ikintu kiba. Hari impunzi nyinshi cyane ziba mu mujyi wa Harare, hari impunzi ziba mu yindi mijyi, kandi urebye rimwe na rimwe bataba banatse uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Bamwe banakora ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, ubuhinzi cyangwa se transporti badafite izo mpushya yenda ziba zivugwa mu mategeko. Ugasanga nubwo amategeko muri Zimbabwe avuga ko hari iby'impunzi zigomba kuba zujuje, zigomba gukurikiza, ariko urebye ntabwo bari bagakoze igikorwa cyo kuvuga ngo ayo mategeko barashyira mu bikorwa cyane. Basa naho bari barabyihoreye, kubera cyane ko nkeka ko byaterwaga mbere impunzi zari nke cyane muri iki gihugu. Ikindi cya kabiri, impunzi zari ziri hano zavaga mu bihugu urebye nk'igihugu nka Congo, Zimbabwe ko yagiye kurwana muri Congo igiye gufasha Kabila, byatumaga umuntu wese uvuye muri Congo agera muri Zimbabwe imufata nk'aho muri make ari impunzi. Hanyuma impunzi z'abanyarwanda zari zageze muri Zimbabwe, Zimbabwe icyo gihe yarwanaga n'u Rwanda rufasha abareboro rufasha bariya barwanyaga ubutegetsi bwa Congo. Ubwo rero impunzi yo mu Rwanda yahagera tuvuge, ugasanga nayo bayumvishije ko ifite ibibazo kubera izo mpamvu za politiki hagati y'ububanyi n'amahanga hagati y'ibyo bihugu. Ugasanga rero ayo mategeko nubwo yari ahari, ariko urebye Zimbabwe ntabwo yajya kuvuga ngo irayakurikiza ngo ikurikirane impunzi, kereka rimwe na rimwe iyo habaga hari ikindi kintu cyabaye yenda bashaka nko kugira ngo barebe nk'abagizi ba nabi cyangwa hari icyo bikanze. Ariko ubundi urebye ayo mategeko ntabwo bayashyira mu bikorwa cyane, kereka ubuhanga nibwo bavuze ko impunzi zigomba gukurikiza ayo mategeko. Ariko kugeza ubu ngubu muri make ntabwo bari bayashyira mu bikorwa. Impunzi ziracyahari, ziracyabayeho, zishaka kuba abana bariga, abantu barakora, nubwo bamwe na bamwe bafite ibyo byangombwa ariko abenshi ntabyo bafite.
Bwana Habiyaremye, buriya imyaka 2027 ni myinshi tubariye kubaje muri za 1994. Maitre Ngabire yaravuze ati hari itegeko hariya muri Zimbabwe riherutse kuvugururwa rivuga ko umuntu umaze imyaka 10 ashobora gusaba ubwenegihugu. Aho muri Mozambique bimeze bite? Hari abanyarwanda bahisemo kwibera abanya Mozambique cyangwa baracyaryumyeho baravuga bati igihe kizagera dutahe?
Muri Mozambique amategeko yari muri make ameze neza ku mpunzi nyine, kuko aho bitandukanye muri Zimbabwe, muri Mozambique bemeza ko umwana wese ubigiye muri Mozambique afite uburenganzira bwo kubona ubwenegihugu bwa Mozambique. Bavuga ko abana bavukiye muri Mozambique kabone niyo isinenda naba ari impunzi z'abanyarwanda cyangwa izindi mpunzi z'ahandi bahita babona ubwenegihugu. Hari itegeko rivuga ko umunyamahanga umaze imyaka 10 muri Mozambique nawe agomba kubona ubwenegihugu. Gusa ibyo ngibyo unabisanga mu itegeko muri ya masezerano y'i Geneve arengera impunzi Mozambique nashyizeho umukono. Ariko bageze kuri icyo ngicyo bashyizeho icyo bita reserva, ni ukuvuga ko Mozambique ikabihakana ariko ishobora kubikora uko ibyumva. Ni ukuvuga ko rero abanyarwanda bafite imyaka bamaze imyaka 10 muri Mozambique bashobora gusaba kuba aba Mozambique, gusa ababisabye bahari ariko ntabwo bose bari bamenye ibisubizo. Nkeka ko kugeza ubu abashoboye kubona ubwenegihugu bwa Mozambique ni bake cyane ugereranyije n'ababisabye. Ibyo bintu biratinda, niyo mpamvu bitinda, kuko icyo gihe nyine ndetse bavugaga mu 2011 bavuga ko abanyarwanda bagomba kubanarwaho ubuhungiro mu byo hasi yavugaga ko nta wugomba gutaha ku ngufu, bemeraga ko utazashaka gutaha yasaba idoko yaguye gutuzwa muri icyo gihugu. Gutuzwa muri icyo gihugu ntibisobanutse neza icyo gihe, wenda igihugu cyumvaga ko mbese icyo gihe bagombye gukora ubwenegihugu. Ndetse icyo gihe abashinzwe impunzi muri Mozambique bari basabye abanyarwanda bujuje ibyangombwa kuko basaba ubwenegihugu. Abenshi barabisabye ariko kugeza ubu ntabwo ubwenegihugu akenshi babubonye.
Maitre Ngabire wari umaze gusa n'ubikomozaho aho ngaho hari benshi babubonye?
Oya, kugeza ubu ngubu ndagira ngo nkumenyeshe ko nta munyarwanda n'umwe wari wabona ubwo bwenegihugu, ariko hari ababusabye. Ni procedure ni donko bica mu nzira ndende cyane, urumva amategeko ntabwo ahuye. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ziracyagiye, umwe bivuga ati yuriye impunzi uri impunzi, ntabwo wakubara nk'umuntu w'umunyamahanga waje hano w'ishoramari cyangwa undi. Hanyuma nkakeka ko usibye n'iby'amategeko haba harimo n'izindi mpamvu za politiki zo kuvuga ati umuntu niba muri iki gihugu umuntu ahungiye hano ejo cyangwa ejo bundi tukamuha ubuhungiro, uwacu nahungira aho ngaho nabo bakazamuha ubwenegihugu bizagenda gute? Muri make ntabwo nta muntu wari wahabwa ubwenegihugu, hari ababisabye bikiri muri procedure ndende cyane, bahamagarwa bakabazwa bagakora ama interviews, ariko kugeza ubu icyemezo ntabwo cyari cyafatwa. Nta wuzi igihe kizafatirwa, niba kizafatwa cyangwa niba hazaba kwitabaza inkiko kugira ngo izo nzego bazazikangure zifate icyemezo.
Tujye mu bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga, turavuga ku Rwanda, Rekamere na Mozambique. Hari icyo byahinduye ku mibereho rusange cyangwa umutekano w'impunzi muri icyo gihugu, dore ko muri iyi myaka ishize habayeho impinduka hagati y'umubano w'u Rwanda na Mozambique?
Nibyo umuntu yavuga ko umubano w'u Rwanda na Mozambique wagiye ushobora kugenda neza, ariko impunzi nazo nyine ntabwo ariko byagiye bizimerera neza cyane, kubera ko nk'abantu ambasade y'u Rwanda ahigereye muri Mozambique ndetse na mbere yaho kuko hari ambasade yabaga muri South Africa ari nayo yari yagereye u Rwanda muri Mozambique, hari habamwo rimwe na rimwe ibikorwa ubona ko bishobora kubangamira impunzi. Icyo gihe rero twakunze kubyerekana ko twari tubabwariye impunzi, twari twerekana ibimenyetso ko ibyo tuvuga ari ukuri, ko hari ibikorwa bishaka nko kubangamira impunzi.
Ni nk'ibihe bikorwa
bwa Mozambique bwarebera kubikurikira. Hari nk'abantu bagendaga batunga agatoki bavuga ko ngo bafasha imiryango cyangwa bafasha imitwe yitwaje intwaro iteye igihugu cy'u Rwanda, ariko ugasanga bavuga nta kintu bahereyeho, nta n'ikimenyetso kandi kubigaragara neza ko bababeshyera, gusa ari ukugira ngo babateshe umutwe kuko ubanze kuyoboka nyine ibyo babasaba cyangwa bababwira ati muze mugire gutya, nimutagira gutyo tuzabamerera nabi, tuzabagirira nabi. Ugasanga babandika mu binyamakuru byo mu Rwanda, noneho ubwo nyine ibyo bikorwa byose ko hariho uburyo bwo gushaka kubagira nabi. Yewe hari n'abantu bagiye bicwa, abantu bishwe ukabona uburyo bifuyemo budasobanutse, kandi ukabona ko nyine wenda bashobora kuba bazize ko banze gukurikiza cyangwa kugera ku mategeko. Hari n'abantu bagiye batangirwa amaraso ngo bafatwe ngo bajye kuburanishwa mu Rwanda. Ibyo byose ukabona ko ari ibimenyetso nyine byabayeho byo kugira ngo bahungabanye umutekano w'impunzi no kuzitesha umutwe no kugira ngo umuntu uzihebe tuyiteme kugira ngo u Rwanda rwo zaba zitabishaka.
Icyo gihe ubutegetsi bwa Mozambique bubyitwaramo gute?
Kugeza amakenga byabyitwayemo neza, kuko amalisiti Mozambique yavugaga ko nta masezerano ifite ifitanye n'u Rwanda rwo kuyahana abantu abo bita abanyabyaha. Naho habaga habaye icyo kintu cyo kumenasa, wabonaga ko ubutegetsi bwageragezaga guhumuriza impunzi, kandi ko ukabona ko bashyiraho ikintu cyo kugira ngo umutekano w'impunzi ubahirizwe. Gusa nyine nuko wenda mu minsi yashize twagize ikibazo gikomeye cyane, hagize mugenzi wacu afashwe aburirwa irengero, turatakamba dutakambira ubutegetsi. Ubu ngubu dukandika ikiganiro ntabwo twari twamenya irengero cyangwa se uko byagenze, ubutegetsi ntabwo bwaduhaye igisubizo, nubwo bari batwijeje ko abapolisi bari gukurikirana ifatwa n'ibura ry'uwo mugenzi wacu, ariko nk'ubu tuvugana nta kintu na kimwe twari twabimenyaho, nta kintu bazabitangiza cyangwa se ngo babitangarize abandi bose bavuga bati ibura rya wa munyarwanda w'impunzi ryagenze gutya ni uko byagenze. Ibyo byafariye ikintu mvuga ko cyatubabaje kandi kigaragara ko kitagenze neza, cyane cyane ko twebwe twabonaga ko harimo n'ukuboko k'ubutegetsi bw'u Rwanda.
Aho ngaho mvuge ko ari igitekerezo cyanyu uko mubitekereza, ariko atari uko ijwi rya Amerika ribibona. Ngira ngo ushaka kuvuga ni Bwana Ntamuhanga Cassien uriya munyamakuru wari warahunze gereza mu Rwanda agahungira aho ngaho, niba ari we ibura rye rigomba kuba ryarateye igikuba mukumva ndetse umutekano w'impunzi z'aho ngaho utubahirijwe, Bwana Habiyaremye?
Niko bimeze cyateje gikuba mu munzi twumva ko n'umutekano w'umunzi kuko niba ari ukubigenze noneho utacyubahirwa nk'uko wahoze wubahirizwa niyo mpamvu nyine natwe twasakuje tuvuga tuti bigenze bite umuntu wacu afashwa gute ko bitakurikiza amategeko cyangwa se ko utatwereka uko byagenze mu by'ukuri byateje gikuba gikomeye cyane mu munzi n'ubu ngubu tuvugana ntabwo imitima y'impunzi yari yajya mu gitereko kubera ko kugeza ubu twari twitegereje ko iperereza abapolisi bakoraga inzego z'igipolisi zakoraga zizatwereka ukuri kuko ibintu byose byagenze uru tuvugana rero nk'uko nabikubwiye ntabwo iryo perereza yari yacyo ritangariza haba abanyarwanda se cyangwa n'abandi bose bari bagiye bashaka ko ukuri kwajya ahagaragara ku kibazo cy'uwo munyamakuru ntamuhangakazi wafashwe mu buryo budakwiye akabona ibirengero.
Ubu noneho ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zirimo zirafasha leta y'icyo gihugu kugarura umutekano muri kariya karere ka Cabo Delgado, ibyo ntabwo bituma impunzi ziraho zikangarana ngo zibe zatekereza ko umutekano wazo wenda abo zahunze noneho bazigezeho ngo zibe zatekereza kujya nko mu bindi bihugu.
Bamwe bagize ubwoba babitewe nyine n'abambari ba Kigali tuba turi kubana nabo hano aho turi bagenda baduteye ubwoba bavuga bati none akanyu kashobotse ariko ngewe ku giti cyanjye nk'umuyobozi w'impunzi ntabwo nemera ko akanyu kashobotse kuko nta mpamvu yo kugira ngo akanyu kashobotse kubera ko Mozambique ni igihugu cyashyize umukono ku masezerano y'i Geneve arengera impunzi kumva ko rero Mozambique itazibagirwa ko iyo sinyatire yashyize kuri ayo masezerano isaba kugira inshingano zo kurengera izo mpunzi yakize kumva ko rero Mozambique niyo yarahamagaje b'abasirikare bo mu Rwanda kugira ngo bajye kubafasha kubungabunga umutekano muri ya ndari ya Cabo Delgado bitaha abo basirikare uburenganzira bwo guca inyuma ngo nabo bajye gukora ibikorwa by'iterabwoba bajya guhungabanya umutekano w'impunzi kuko kuri njyewe uhungabanya umutekano w'impunzi ntabwo bitandukanye n'iterabwoba ribera muri Cabo Delgado.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Maitre Ngamide, turavuga ku bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu na politiki y'ububanyi n'amahanga, ubwo noneho tuje aho ngaho muri Zimbabwe.
Hano muri Zimbabwe urebye ibintu byarahindutse kuva aho zihinduriye imirishyo muri 2017 ubwo Perezida Robert Gabriel Mugabe wari umaze imyaka 37 ku butegetsi yavuga ku butegetsi hanyuma Emmerson Ndambuzo Mnangagwa akaba ari we uyobora leta yasaga naho ari inzibacyuho hanyuma akaza no gutorerwa kuyobora Zimbabwe imyaka 5. Navuga ko mbere ku buyobozi bwa Robert Mugabe kubera ibibazo byaje kubera muri Congo aho u Rwanda na Zimbabwe muri make bumvikanye nyuma yaho u Rwanda rushatse gukuraho Kabila Laurent Desire hanyuma Zimbabwe igakora intervention yo kujya kumutabara muri make ntabwo imigenderanire hagati ya Zimbabwe n'u Rwanda yari imeze neza kuva muri za bibiri kugeza muri 2016-2017 ariko aho ubuyobozi buhindukiye bigaragara ko hagiye haba igerageza guhindura imigenderanire kuko nyuma yaho hano muri Zimbabwe u Rwanda rwashoboye kuhashyira ambasade hanyuma n'indege ya Rwanda itangira kuhakorera hanyuma na perezida wa Zimbabwe ndumva yaragira ingendo nk'ebyiri mu Rwanda n'abanyarwanda benshi barimo na Kiya Kamanzi wa RDP yagiriye urugendo muri Zimbabwe hakaba hari n'ibintu bimwe byagiye bihinduka nk'aho muri Zimbabwe ubwo perezida Mnangagwa yari ari mu Rwanda yavanyeyo ikintu cy'umuganda usanzwe ukorwa mu Rwanda agerageza kugitangiza muri Zimbabwe ku buryo hano buri cyumweru cya kane cy'ukwezi kuwa gatanu abakozi ba leta n'izindi nzego basaba gukora isuku bo bawise umunsi w'isuku basaba gukora isuku ku nyubako bakoreraho. Urebye rero hari ibyahindutse mu mibanire hagati y'u Rwanda na Zimbabwe ku buyobozi bwa Mnangagwa, ariko nk'uko ibihugu bitandukanye, Zimbabwe ni igihugu urebye kitondera kugendera ku mategeko cyane, kidapfa no gupfa guhinga ibintu kubera ko yenda umubano wahindutse uyu munsi cyangwa ejo. Mu rwego rwerekeranye n'imibereho y'impunzi, nk'uko twe tubibona, nta kintu kinini cyane cyahindutseho. Impunzi ziracyahabwa urebye ibyo zigenerwa mu rwego rw'amategeko, n'abambuwe sitati y'ubuhunzi urebye ntabwo bigeze bakomwa mu nkokora. Ibibazo ahubwo bigenda bisa naho bigaragara ubungubu, ibibazo biba biri actually ku kirebana n'imyitwarire rimwe na rimwe y'abanyarwanda, especially b'abadiplomati baboherejwe na ambasade.
Bigenda gute
imyitwarire yabo hano muri Zimbabwe? Ugasanga rimwe na rimwe bibagirwa, nkeka ko bibagirwa inshingano zabo cyangwa se imyitwarire bagombye gukurikiza bikurikije n'amategeko y'Ijeneva agengwa ya EVNA agenga abadiplomati. Kuko nakubwira ko bamaze kwirukanwa nk'abadiplomati batatu kuva aho ambasade y'u Rwanda bagera muri Zimbabwe mu 2018. Kubona rero abadiplomati bagera kuri batatu birukanwa mu gihe cy'imyaka itanu ni ibintu biba bidaha isura nziza igihugu.
Bazira iki
Zimbabwe? Ntabwo akenshi navuga uko byagenze, akenshi biza kumenyekana yenda nyuma bitewe n'amakuru yenda bayamuha n'impunzi cyangwa se amakuru avuye i Kigali. Ariko ibivugwa cyane ni uko usanga abadiplomate rimwe na rimwe baba barenze ku mategeko agenga abadiplomate. Ugasanga nk'abadiplomate bashaka amarama n'impunzi batabije muri leta, ugasanga abadiplomate barenze mabwiriza ababwira aho bagomba kunyura n'uko bagomba kwitwara, ugasanga bagiye nk'ahantu batemerewe guca, batemerewe kujya batabisabiye uburenganzira. Rimwe na rimwe n'impunzi ugasanga zivuga ko abadiplomate rimwe na rimwe baba bafatiye ubwoba, cyangwa se hari ibindi bikorwa byabaye muri make biba binyuranyije n'amabwiriza bagombye gukurikiza. Ugasanga dongo ni ikibazo kimaze iminsi muri Zimbabwe cyatangiye kugaragara, aho ambasade y'u Rwanda muri Zimbabwe ifunguriye imiryango. Umuntu rimwe na rimwe akibaza niba yenda abantu baboherejwe hano yenda baba babwiwe neza inshingano bafite, cyane ko Zimbabwe ari igihugu kidakunda ko umuntu akinjirira mu birebana n'imiyoborere. Niyo waba uri impunzi hano kuri Zimbabwe, ikintu cya mbere bakubwira ko imiyoborere ya Zimbabwe umuntu atagomba kwinjiramo, cyangwa n'umunyamahanga uba hano muri wese Zimbabwe ntabwo ijya ibijenjekera y'umuntu abifatiwemo ari umunyamahanga bimubera bibi cyane. Akeka ko rero aricyo kibazo kijya kiba ahangaha, naho ubundi ukuyeho kuko habayeho gufungura za ambasade hagati ya Rwanda na Zimbabwe, nuko Rwanda ikora muri Zimbabwe. Hari n'ibyo bavugaga by'uko hari abashoramari b'abanyarwanda bagombaga kuza gushora imari muri Zimbabwe, ariko jenaruma ukuyeho ibyo izo insida zigenda ziba ntoya z'uko ubungubu ntabwo hari haba impinduka nyinshi mu buryo Zimbabwe ibona abanyarwanda. Ngenda kumva ariko
ni Clofas wari utakaje umurongo ariko ngira ngo aragarutse.
Muri make ni uko bimeze, ntabwo abazimbabwe bari bahindura uko batekereza u Rwanda kugeza ubu, ariko nyine kubera ko n'ibihugu byakoze imigenderanire hari ibintu byinshi cyane bihinduka. Hari ingendo nyinshi cyane abazimbabwe bakorera mu Rwanda yajyanye na Rwanda yacyanze ko inahendutse cyane kurusha izindi ndege zose zikorera mu gace. Abenshi bajya mu bihugu bakora ifite mu Rwanda ubiba iyo uhuye nawe bakubwira ibyo babonye mu Rwanda, ariko kugeza ubu amakuru tubona cyangwa ibyo tubona nta bintu byinshi cyane byari byahinduka mu byerekeye yuko Zimbabwe ifasha impunzi zaba iz'abanyarwanda cyangwa izindi bihugu biri muri Zimbabwe.
turebe ibijyanye n'imibanire y'abaturage bundi hari igihe no mu busanzwe rimwe na rimwe habaho umwuka mubi hagati y'abenegihugu ndavuga abaturage b'igihugu runaka n'impunzi zahungiyeyo bishingiye ahanini kuri politiki nk'izo twavugaga cyangwa ku mpamvu z'ubukungu ndetse yewe n'izi myumvire y'abaturage ubwabo amateka y'imibanire y'impunzi z'abanyarwanda n'abanyamozambike kugeza ubu wayavugaho iki bwana Habiyaremye
kuva mu z'abanyarwanda bafite muri Mozambique n'abamozambike babanye neza cyane babanye neza kubera ko abanyarwanda icyo bakoze ni uko bashatse kibabeshaho noneho ishaka icyo kurushaho burya ntagushaka ukuntu wabaho wenyine kandi uba muri sosiyete ibyo bakoraga rero biba bibafitiye akamaro ariko bifitiye akamaro n'abamozambike cyane cyane ko abanyarwanda benshi imirimo bitaho ni iy'ubucuruzi ibintu rero bacuruza cyangwa amaduka yabo ahahirwamo n'abamozambike abamozambike baba bakunda cyane n'ukuntu abanyarwanda babakira n'ukuntu bitabira umurimo abandi banyarwanda bake bakora mu mirimo ya leta nko mu bwarimu no kwa muganga bamwe na bamwe bagiye babona akazi no mu ma ONG ariko aho bakora hose usanga ko abamozambike babishimiye muri make igihugu cya Mozambique abaturage baho ni abantu beza cyane ntabwo bagira ikintu cy'ivangura noneho n'abanyarwanda rero kimwe n'abandi n'izindi mpunzi zose zihari ukabona ko zisabana cyane n'abamozambike babakiriye
mbajije icyo kibazo kubera ko hari igihe ubona mu makuru hari aho bavuga bati impunzi z'abanyarwanda babatwikiye amaduka cyangwa se babateye mu nzu ibyo byakunze kugaragara mu bihugu nka za Malawi niyo mpamvu nari mbajije uko bimeze aho ngaho muri Mozambique
muri Mozambique ntabwo byakunze kuhaba gusa rimwe na rimwe sinzi niba sinagira uwo nshinja ariko ubona hari igihe habaye ibikorwa bitari nshaka kuvuga n'ab'impunzi ari abanyarwanda ariko ugasanga noneho kuko dutuye nyine mu turere twose twa Mabungo ndi kuvugira hano aho mugemba ni muri mu mujyi mu murongo wa Mozambique Maputo ariko n'abatuye mu yindi mijyi nka za Shayishayi za Shimoro Nampula twese twose turavugana usanga nyine ibyo bikorwa cyangwa ibyo bihuha bitambuka ahubwo usanga abamozambike baza kubaza abanyarwanda bati ibintu twabonye cyangwa twumvise bimeze bite ko tutabibaziho muri make ugasanga kuko abaturage Mozambike ntabwo bapfa guhurukira ibizi ahubwo bagerageza nabo kureba ukuri bakurikije ukuntu babana n'impunzi z'abanyarwanda n'imikorere yabo ya buri munsi
Maitre Ngabire nawe tubwira ibyerekeye amateka y'imibanire y'izo mpande zombi aho ngaho muri Zimbabwe mu kanya tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro
murakoze ndatekereza ko hano muri Zimbabwe naho urebye ntabwo imibanire y'impunzi z'abanyarwanda cyangwa izindi ziri muri Zimbabwe zavuye mu bindi bihugu arimo ibihugu n'abayobozi ba Zimbabwe icya mbere kibitera ni uko hano muri Zimbabwe urebye hari impunzi nkeya ntabwo ari impunzi nyinshi ku buryo zatera ikibazo gikomeye cyane ikindi cya kabiri ni uko impunzi zahageze byaterwaga wenda n'uko ibyo bari n'ukuntu bari babaye mu bihugu ariko nk'abanyarwanda buriya burya bazwiho kuba abakozi bakaba n'abahanga hano muri Zimbabwe mu mashuri abanyarwanda b'abanyarwanda bazi kuba ari abahanga abanyarwanda benshi baraje bariga babona impamyabushobozi nziza muri za kaminuza nyinshi babona amanota meza hakaba impunzi z'abanyarwanda nyinshi zagiye zikora impamyabushobozi muri Zimbabwe zikaba zikora mu bintu mu mirimo itandukanye haba muri Zimbabwe haba mu bindi bihugu bya SADC yewe hari n'abavuye muri za Zimbabwe bajya gukora mu bindi bihugu na za Amerika na za Australia n'ahandi kubera impamyabushobozi babaga bakuye hano muri iki gihugu hari n'izindi mpunzi zikora hano muri Zimbabwe bakora leta abandi bakaba bikorera mu byerekeye ubucuruzi harimo abari mu buhinzi harimo abatangiye no gukora ibyerekeranye n'inganda muri make imibanire urebye ntabwo kugeza ubu ngubu hari haba ikibazo hagati y'abazimbabwe n'abanyarwanda ikindi nakongeraho ni uko actually muri iki gihugu uko cyari gikoze mbere kuko Zimbabwe yabonye ubwigenge cyerere nko muri za 1980 abazungu bari barayikoze kuri moderi y'i Burayi abazimbabwe bari bamenyereye gukora nk'uko i Burayi bakora ariko aho ubukungu bw'igihugu butangiye kutagenda neza nibwo abazimbabwe batangiye kumenya ibyerekeranye no kwihangira imirimo aho rero niho abanyarwanda bagiye bagera muri ibi bihugu bya SADC na Zimbabwe irimo abanyarwanda urebye nibo babigishije amazimbabwe ibintu byo gukora za transport transport bakoresheje ama taxi zo bita za hiyasi cyangwa twegerane mu Rwanda. Abanyarwanda nibo bazanye ibyo gucuruza hano mu gihugu bita ama tax shop cyangwa se za boutique. Abazimbabwe bakaba baragiye babigiraho. Hari n'ibindi Abanyarwanda batangiye kugenda bazana by'imihingire, hari abasigaye bahinga n'ibitoki. Ugasanga ubushize nk'uko abashinzwe impunzi bari bagiye mu nkambi bavugaga ko abazimbabwe bari kugenda bigira ibintu bimwe na bimwe ku mpunzi. Ikindi nanone nababwira ni uko urebye ubuyobozi bwa hano muri Zimbabwe, abantu benshi bari mu buyobozi bwa Zimbabwe nabo babaye impunzi mu gihe barwanyaga agashaka buhake, ku buryo ibibazo by'ubuhunzi no kw'impunzi bayeho babyumva neza. Muri make rero nta kibazo kugeza ubu ngubu cyari cyaba hagati y'imibanire y'abazimbabwe n'impunzi ziri hano zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'abandi baturutse mu bindi bihugu bya Afurika, cyane cyane ko muri make umubare impunzi ari muto cyane ku buryo utateza ibibazo.
Turagenda tugana ku musozo gana Habiyaremye, ukurikije uko ubibonaho muri Mozambique, yego ntabwo waba umuhanuzi ariko ni igitekerezo cyawe cy'uko iyo uterera ijisho ukareba ejo hazaza imibereho y'impunzi z'abanyarwanda imeze gute, birashoboka ko hari abatekereza gusubira mu Rwanda, birashoboka ko ubwenegihugu bwazaboneka nk'uko twabivugaga, ejo hazaza urahabona ute ugenekereje?
Biragoye gusubiza icyo kibazo kubera ko nk'uko twabivuze nyine uko ibintu bigenda bihinduka, burya n'imigambi abantu bari bafite irahinduka. Mbere wabonaga Mozambique cyarabaye mu gihugu cya kabiri cy'Abanyarwanda, nyine ko bahuriye mu gihugu cyabo Mozambique yaraguye neza. Ariko nyine ukurikije ko ibintu bigenda bihinduka, imvugo mbi ituruka uvuga impunzi nazo zirahari, kuko usanga hari nk'ama magambo ambasaderi yigeze kuvuga mu kinyamakuru cyitwa Canal de Mozambique avuga impunzi nabi cyane, icyo sinshobora gutinya kubivuga kugira ngo nabyumve atazabisubira. Ni ibintu byerekana ko mbese ku Banyarwanda b'impunzi bibaza ko Mozambique azakomeza kubabera igihugu cyabo cya kabiri. Ariko ukurikirana nawe nk'uko yabivuze, abantu benshi muri Mozambique cyangwa se abayobozi benshi muri Mozambique nabo babaye impunzi, bazi neza ko nta muntu uhunga akina abafite ikimubabaje, abafite icyahunga. Bigatuma rero ko kubera ko tumaze igihe kimwe muri Mozambique, abantu babyariye abana, abo bana ntabwo bazi u Rwanda, nta nubwo bazi ururimi rw'u Rwanda, benshi ntibazi n'Ikinyarwanda.
Subira inyuma gato y'umurongo warubaye nk'ucika.
Nari mvuze ndi birumvikana ko uko ibintu byagiye bihinduka utakwizera neza ko Abanyarwanda icyizere baba bafite Mozambique batwari twafashe ko igihugu cyacu cya kabiri kiri cyose ku Banyarwanda bose. Kwa ari n'ibintu bimwe na bimwe nyine byagize bihungabanya Abanyarwanda, ariko muri rusange numva ko Abanyarwanda bazakomeza kuba muri Mozambique igihe cyose bazabata icyo bahunze kikiriho. Ibyo mbivuga mbikuye kubera ko abana twabyaye n'aba Mozambique, umubare w'impunzi ziri hano abana bacu baturutse ubwinshi, kandi abo bana bose n'aba Mozambique igihugu barimo baragikunze, numva rero nta kundi byagenda bazakomeza kuba muri Mozambique. Noneho rero ibintu kuvuga ko ejo hazaza hatazamera neza, ngewe nkunze kwibuka ko uko byagenda kose kino gihugu abantu benshi barimo cyane cyane abayobozi nabo babaye impunzi, bakaba bazi ko guhunga atari ugukina. Guhunga ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni turisimu zawe ugiye mu bintu kugendera cyangwa kuryoherwa. Umuntu ahunga ababaye, aba numva rero ko uko byagenduka kose nkurikije uko aba Mozambique mbabona, uko tubanye nabo, uko tuganira nabo, abenshi bumva neza akababaro k'impunzi. Kuva ko niyo ibintu byahinduka umwana w'u Rwanda ugakomeza kuba mwiza na Mozambique, ntabwo yari iri kuri njyewe, ariko amategeko azakomeza kubahirizwa benshi mu Rwanda.
Tujye kwa Maitre Ingabire, nawe ikibazo ni kimwe n'icyo muri Mozambique?
Nk'uko ubivuze, ntabwo ejo ntabwo uhazi ntawe uzi uko bizagenda. Ariko icyo ni uko nk'uko abivuze hari ikibazo kimaze kugaragara, cyane ko impunzi nyinshi zimaze kumara imyaka myinshi muri ibi bihugu, harimo abagiye bashaka abanyagihugu, harimo abagiye babona indi opportunity bakaba bajya mu bindi bihugu cyangwa bakaba bafite ibindi bakora. Ntekereza ko ku kibazo cyo kurangiza ubuhunzi kigomba gukemurwa binyuze mu nzira za politiki. Hanyuma kandi nkatekereza ko abantu mpamvu maze imyaka 20 anavukiye mu gihugu amaze imyaka 20 cyangwa 30 aba yiyumva yisanga mu gihugu abaye kurusha uko amusubiza mu gihugu yavukiye cyane ko zungi bya twari nibyo ubushakashatsi maze gukora aribyo bikunda gutera intambara ugasanga umuntu yisanze mu gihugu nta kintu azi nta muco azi ntiyigeze ahaba nta muntu azi ugasanga ibyo biteye revolte ugasanga bitumye hakomeza kuba intambara ategereza ko uko bizagenda kose hari ibintu byinshi bishobora guhinduka bizaterwa n'uko situation imeze ubu ngubu turi mu gihe cya covid aho ibihugu byose byazahajwe n'ubukungu kubera izo mpamvu ibihugu byinshi byo muri sadeke cyangwa n'ahandi hose ku isi biri kugerageza kureba uko byarwana ku benegihugu babyo no kuzahura ubukungu bwabyo hatekereza ko ibyo bishobora gutuma impunzi zishobora kwibagirana aho ngaho rimwe na rimwe ibyo bihugu bikaba bishobora no gufata ibyemezo byo kubakira nari ni mutaha iwanyu kubera ko ntabakubakinana ibyo nanone bikaba bishobora kwafata ubuzima bw'impunzi cyane ko ibi bihugu byo muri sadeke byizeho na zimbabwe urebye bifite amikoro ahagije yo gufasha impunzi akenshi bishobora kuba impunzi imfashanyo ziba zavuye hanze izo mfashanyo mu gihe zigabanutse ugasanga bishobora gutuma imibereho y'impunzi ishobora kwangirika kandi ikaba mibi ibyo rero nanone bishobora kuzagira ingaruka ku burenganzira bw'impunzi cyangwa uko impunzi zibayeho kiri nakongeraho ni uko ikibazo cy'iterabwoba ruso kiri muri Mozambique gishobora kuzagira icyo bihindura ku muntu cyane ko nka mu gihugu cya Zimbabwe ari mu zavuye muri Mozambique wabonaga ubuyobozi busa naho bakaza ingamba zo kugira ngo barebe ko impunzi zibayeho kubera ko bakeraga ko abo baterabwoba bashobora kwihisha mu mpunzi ugasanga bashobora guhungabanya umutekano wa Zimbabwe ibyo rero nanone bishobora gutuma uko igihugu cya Zimbabwe kibona impunzi cyangwa kizifata bishobora guhinduka kubera ko gishobora gutekereza ko kigomba kurinda uburetugire bwacyo cyane kurusha uko impunzi zafatwa ariko nk'uko burya natanye mbivuga bucya bwitwa ejo kandi ntawumenya uko undi azaramuka impunzi z'abanyarwanda zahunze kuva muri za n'icyenda hari n'abavuga ko zahunze kuva mu 1896 igihe cyose ikibazo cy'impunzi cyashatse kurangizwa mu buryo buri wese asakimva mu cyarangiye neza ngo burundu ntekereza ko rero ubungubu nko ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda hagomba kuba ubushake bwa politiki hagati y'inzego z'u Rwanda impunzi n'ibihugu bizirimo ngo bicare hasi baganire n'impunzi barebe uburyo nyako impamvu nyayo ituma ikibazo kitarangira hanyuma abandi bakagikemura abumva bashobora gutaha bagataha hanyuma ikindi nanone nakongeraho ni uko tugira nko mu gihugu cya Zimbabwe umunyamahanga bimugoye kukibamo kurusha uko impunzi zoroheye ibyo ngibyo rero bikaba bituma nanone batekereza ko wenda ashobora kuvuga ati ngewe noneho sinshaka gutaha ndashaka gufata yenda urupapuro rw'inzira rwa passport nkakora muri Zimbabwe inzitizi ziriho zo kugira ngo abe muri icyo gihugu ni nyinshi abanyinshi kuko rero nazo izo nzitizi ziramutse zigabanijwe yenda bizaha impunzi zimwe na zimwe avantage yo kuva mu kuko wenda bavuze bati iyo bunzi turabureke dufashe gusubira iwacu ariko tuzira hano muri Zimbabwe abenshi usanga b'umugani bihiba kugeza bati yewe ndaguma aha ngaha ndi Zimbabwe iramukemeye ko umubwira ni nzabona ariko nita bwemera kujya gufata passport y'u Rwanda zongera ngiyene nk'uko navuye muri iki gihugu kuko na Rwanda nkagera muri iki gihugu cya Zimbabwe ubwo rero ntabwo ushobora kwicara hasi ngo uvuge ngo ejo cyangwa ejo bundi hazaza muri make ntawe uhazi ubwo ejo cyangwa ejo bundi uko niko bizaba bimeze kubera ko bizaterwa n'uko politiki y'igihugu imikorere yayo nuko amahanga abona ibibazo by'impunzi nuko impunzi nazo zibona ibibazo biri mu Rwanda bitewe n'uko byahinduka cyangwa se ntibihinduke nicyo kizatermina ngo hazaza y'impunzi hameze hate wari uko nazo
ndagushimiye cyane Maitre Ingabire reka twanzure noneho mu kiganiro nk'iki hari igihe umuntu akunyura mu ijambo cyangwa se haba hari igitekerezo wifuzaga gutanga cyangwa kongera ku cyo wavuze ntubone uburyo bwo kukivuga niba nk'icyo gitekerezo gihari bwana Clofas Habiyaremye umwanya n'uyu wanzura
mu gihe ndagushimiye cyane twagiranye
kandi nongere mbere nyine abanyarwanda bari mu Mozambique muzi abanyarwanda bazi ko ku isi hose ko nazo ubwazo zigomba kureba ukuntu zihagarara zikarengera uburenganzira bwazo igihe bushaka kuburukura kuko ntabwo leta twahunze ari izatubungabunga uburenganzira bwazo ni twebwe tugomba kubwibungabunga uva ko rero tugomba gukurikiza amategeko y'ubu turimo ariko tugasaba ko nabyo biduha umutekano kuko abo twahunze ntabwo bazadushakira umutekano cyangwa bazabiriza leta twahungiyeho uko bizagombye kudufata ahubwo nicyo twebwe twagombye kuvuga uko tugomba gufatwa n'icyo twahunze ko kigihe ari kugira ngo nahaseri ntizongere gukora ikosa nk'iryakoze ndetse niba ngombwa izasubira inyuma yumve ko biriya byo kuvuga ngo ivanira abanyarwanda ubuhungiro atari byo kuko uwo twahunze ntabwo ari ugomba kujya kubwira haseri ngo babwire noneho bagaruke icyo bahunze cyararangiye cyarangiye kugeza kandi ku kigihe
Maitre Henri Paul Ingabire dusoza nawe igitekerezo waba wapfukiranye
urebye muri make cyo nagumye kwibutsa nuko kuba impunzi ntabwo urebye ibihugu bifata nk'aho ari uburenganzira bifata nk'aho ari imbabazi umuntu abagiriwe ubwo rero kubera izo mpamvu impunzi zigomba kwibuka ko zigomba kwitonda kandi zigakurikiza amategeko y'ibyo bihugu zikayakurikiza uko yanditse n'ibyatakuvuga kubera ko igihe cyose amategeko y'ibyo bihugu yakurikije ibi bibaviramo ibibazo bigoye cyane bishobora kubaviramo gutakaza ubuhungu naho ku byerekeranye ahazaza make ntabwo muri make ntekereza ko impunzi arizo zizadeterimina ko hazaza hazo hazagenda izaterwa n'imiyoborere u Rwanda n'imiyoborere muri ibi bihugu ariko nanone izo mpunzi nazo zigomba gushyiraho akaho kugumya gukora icyo bita robbing cyangwa kwerekana niba zikeneye kuba muri ibyo bihugu bishobora kuhaza kandi zishaka n'ubundi buryo hari ubundi buryo haseri itanga hari ibyo bita kubajyana mu bihugu byo bita resettlement aba ntekereza ko uko bizagenda kose byanze bikunze bizaterwa n'uko ibihugu izo mpunzi zikomokamo bizabyitwaramo mu kurangiza ibibazo bitera ubuhunzi ibyo bihugu nibiramuka biranyije ibyo bibazo bitera ubuhunzi zishaka gutaha ikibazo kizarangira ariko igihe cyose icyo kibazo gishatse kurangirizwa hejuru ibintu bya diplomasi izo mpunzi zitabaye kontawutedi cyangwa ngo barebe neza niba icyo kibazo cyarangira burundu buri gihe kizahora kizahora gihari kandi kizagumya gutera intugunda muri afurika gituma ahubwo n'abari bari muri ibyo bihugu nabo bongera kuba impunzi aba rero nsaba ko ari umuryango w'abibumbye ari igihugu zahungiyemo zaba iz'abanyarwanda cyangwa zaba ari impunzi ubwazo wese agomba gushyira hake kugira ngo arebe ko icyo kibazo gitera ubuhunzi gitera gituma abantu bagumya kuva mu byabo bagahunga kirangira asigaye abaturage bagatura mu mahoro bagatura bagatunganirwa bakibanda ku iterambere hanyuma umugabane wacu w'afurika ugatera imbere tukazaragira igihugu cyacu afurika yacu cyangwa se umugabane wacu tukazaburaga abana n'abuzukuru azishimira agatunganirwa aho kugira ngo bajye batakaza igihe buri gihe bajya gukemura ibibazo by'igihe aba nagira ngo nanone nibutse yenda kandi kandi nibagiwe nari navuze ni ibindi bibazo bigenda biza bitewe no gushyira nk'impunzi mu nkambi ibibazo byerekeranye na environoma impunzi ahantu ziri ari nyinshi cyane hari ikibazo cyo gutema ibiti kwangiza ibidukikije ibyo bitaro bishobora kuzatuma mu gihe kirekire bishobora kuzatuma kubaho ibibazo hagati ya kominote aho impunzi ziri n'impunzi niyo ntekereza rero ko ibibazo byose ibyo bihugu biramutse byicaye bikabyigaho ari igihugu cyane kiba kivamo izo mpunzi n'izo mpunzi ubwazo n'ibihugu byakiriye bashobora kubirangiza eyida izo mpunzi zigataha cyangwa se bakazishakira ahandi zajya cyangwa se biramutse bishoboka ibihugu bya afurika bigomba kugira umuco wo kuvuga ko niba umuntu aramaze igihe nawe bamureka akaba uwabo akaba yabona ubwenegihugu ibyo nkeka ko byarangiza bishobora ikibazo cy'impunzi kuhatira abantu rimwe na rimwe bagomba batabishaka cyangwa batabyishimira murakoze
Maitre Henri Paul Ingabire umunyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi ufite kandi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika
ndagushimiye
Bwana Cleophas Habiyaremye umuyobozi w'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane. Nanga tavuga ngo obrigado.
Obrigado. Nshimiye kandi namwe mwese inshuti z'Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Isanga. Mbibutse ko mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa3 radio yacu voa.com, mugakomeza kugikurikira. Naho ubutaha kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.